beats are body money damage. Originally Mr. Madamage. Relax.
Black Kingston Production.
Tota wakana tota kena kumpida.
Damage.
Amanya gange majibu jibu.
Damage.
Ayo shabonya kumpida.
Damage.
Tota wakana tota kena kumpida. Amanya gange majibu jibu.
Damage.
Ayo shabonya kumpida.
Damage.
Damage ya kuota ngechirwata. Kweba mire na mira schagiza. Zendi muzaja wila yadengwa mubidingwa mbasha damage. Na yobongo tebulimu damage. Nabona vindizara pampu nizikula damage. Pampu nizikula damage. Tuta wakana tuta kena kumpida.
Damage.
Amanya gange majibu jibu.
Damage.
Na yosho wanya kumpida.
Damage.
Tuta wakana tuta kena kumpida. Amanya gange majibu jibu.
Damage.
Na yosho wanya kumpida.
Damage.
Damage ya nyingila mubongo ya mala. Ulava mama wabaji bugati wako jisamu na kuze. Inavu kuva damage. Mufali supula kithi mazuga. Navi kuva damage. Damage. Damage ya. Ibya dala damage andimu. Inda wabamuka zinza nyumila. Nga kubye damage. 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 Jezila chonyo misanga wali wo damage. Zobongo wange bona damage. Ah ah damage. Tuta wakana tuta kena kumpida.
Damage.
Amanya gange majibu jibu.
Damage.
Ayosho wanya kumpida.
Damage.
Tuta wakana tuta kena kumpida.
Damage.
Amanya gange majibu jibu.
Damage.
Ayosho wanya kumpida.
Damage.
It's a body money damage. Originally Mr. Madamage. Relax.